Nanani wapia confidence, wrongu jigamba na kinyona nkikama. Napotea mbali ni kama, una shitani bana in the flesh. Nilifanya jomkiwa kwa media, na kwa madwanzi. Roundin kubaya, venye mlikuwa mnataka. Nishaonia kutafuta ganji na kumadama fala. Lately niko hapa, so ataniona sana. Na vitu na duka nmelala, wezi fanya kiwa rada. Ile design jo na bo, new feel tunge nyamaza kila time jo na drop. Na focus ake plumber kama gyozi flow. Na cheki kishindikana, hata chuo wa still drop. Vitu zingine si za kulazimisha, misi msioneza jipimanisha. Na we, shika sikio na unisikize. Yo beef unataka, imekuwa ikinipea nye. Samahani, honey, mister, nimekuwa po before. Fisi kwa chame atabia mbaya nka reform. Lately ni mwona kulala bana ukwanga form. Natamani sana unijaribu, kile unataka juta pewa. Mali mefika na restore settings za kimboto sione jo simbe menye share. Natamani sana unijaribu, nakweka down na nakanyagia. Nakweka down na nakanyagia. Nakweka down na nakanyagia. Natamani sana unijaribu. Kasi kwange nani ukwe nchaji, nika John Mayback. Buda step aside unaharibu. Nikuonyeshe venye ishi tufanywa. Uscam na kifua, ni skills tu. Hapa no luck, skiza. Sikujui jo hata jina, his opinion unatema. Uneza George ambia. Ukiona na ringa in advance bana iza. Kawaida stambui, last man tazidisha. Huku ni machozi nikiritan. Walidhani kuna money charging kaka mna sila. Vitu moto moto zinafanya wakaiwa na kicha. Ule ulidhani mkali cheki wa siwasi anagifa. Mistari unangusha karadi. Marapa wakisikia wana hepa. Na bado hata sijaanza hii bado nkucheza. Daily nachanganya na wacha amelewa. Hii track ina makali ndani ya verse. Samahani, honey, mister, nimekuwa po before. Fisi kwa chame atabia mbaya nka reform. Lately ni mwona kulala bana ukwanga form. Natamani sana unijaribu, kile unataka juta pewa. Mali mefika na restore settings za kimboto sione jo simbe menye share. Natamani sana unijaribu, nakweka down na nakanyagia. Nakweka down na nakanyagia. Nakweka down na nakanyagia. Natamani sana unijaribu.